on the jungle.
Ini maini minimo, walibaki wakitipito. Mafans wako wapi walibaki wakitakamo. Account yangu asubuhi like shikamo. Manager pia meja makofe mi like shika phone. Siku hizi mubai cash niliwatch alone. Masumbua wanadai kunipeleka home. Kasi job ama pesa then leave me alone. Na plastic ndio money mimi si bebangi no. Femi uno mi huwa naingia. Na kaa high table nasikiza ma idea. Na kama hazibambi basi mimi naishia. Siwezi volunteer kufollow mkia. Femi uno mi huwa naingia. Na kaa high table nasikiza ma idea. Na kama hazibambi basi mimi naishia. Siwezi volunteer kufollow mkia.
Entertainer, entertainer. Entertainer, hawajui kwamba feminine entertainer. Entertainer, entertainer. Feminine entertainer, hawajui kwamba feminine entertainer. Entertainer, entertainer. Feminine entertainer, hawajui kwamba feminine entertainer. Entertainer, entertainer. Feminine entertainer, hawajui kwamba feminine entertainer.
Tukizidi make money moves, wana bonga tu. Wakizidi make honey moves, situ nasonga tu. Bado wako underground, wana dream kutoka tu. Chini ya maji wana day maficha, juu niko juu. Critics on my neck, na waza kitu nta do next. Bado tunawapenda juu, mnazidi tu kunijenga. Nazidi ku come through, no man, na mabenga. Na bado na make history kawahenga. Femi uno, mi huwa naingia. Na kaa high table, nasikiza ma idea. Na kama hazibambi, basi mimi naishia. Siwezi volunteer kufollow mkia. Femi uno, mi huwa naingia. Na kaa high table, nasikiza ma idea. Na kama hazibambi, basi mimi naishia. Siwezi volunteer kufollow mkia.
Entertainer, entertainer. Feminine entertainer. Hawajui kwamba feminine entertainer. Entertainer, entertainer. Feminine entertainer. Hawajui kwamba feminine entertainer. Entertainer, entertainer. Feminine entertainer. Hawajui kwamba feminine entertainer. Entertainer, entertainer. Feminine entertainer. Hawajui kwamba feminine entertainer.